DJ Mo. OTB. Zambia, Tanzania. Van Boy ZTZ.
Downloaded from ilovezmusic.com.
Nani changanya. Ulamfulunganya. Mimi kuni changanya. Ani. Kupeleke kwetu wakujue nyumbani, mama kuone na baba kuone, ndugu zangu minataka ujue, eti usiku silali mimi sababu ya wewe, macho yangu hayaoni kwingine, mimi nakupenda. My baby shaka kush, ono chika mishani shaka kush, ene ni forever, 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 forever. Kaya nini we, my heartbeat is you, yes, my lady. Bakuyaku Tanzania, bakuyaku Zimbabwe, bakuyaku Kenya, baby naku Uganda. Ani, mami, I love you, baby we, inende fire wish we ukutilo. Kuzua my number one, baby. Mimi na wewe, mtu moja. Wende ni kupeleke kwetu, wakujue nyumbani, mama kuone na baba kuone, ndugu zangu minataka ujue, eti usiku silali mimi sababu ya wewe, macho yangu hayaoni kwingine, mimi nakupenda. Oh my baby, let me kiss you more, I want to express this feeling of how I feel. Oh my lady, let me kiss you more, I want to express my feelings of how I feel. Sitaki mwingine, oh mama, sitaki mwingine. Chelefwa ya umbi, nifunache wewe kawe nikunda. Ani, mami, I love you. Baby we, inendefwa ya wishiwe ukutilo. Wawagai we kuline kuzua ma number one. Baby, mimi na wewe, mtu moja. Wende ni kupeleke kwetu, wakujue nyumbani, mama kuone na baba kuone, ndugu zangu minataka ujue, eti usiku silali mimi sababu ya wewe, macho yangu hayaoni kwingine, mimi nakupenda. Oh yeah, my baby, nakupenda mimi, my darling. For you,
DJ Mo.
Nani changanya, nani changanya, mimi kuni changanya.
Downloaded from ilovezmusic.com.